taharuki ndani umefifia, mizozo bala, aibu kulia, sio kawaida. Tumesikia nahodha wa meli eti kukaa nyuma. Oh, 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 hosta imemnyima. Oh, 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 barafu kwenye mtima. Oh, 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 asikilizwi kauli. Oh, 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 na yeni mtu mzima. Kwani yu wapi na hodha? Yu wapi na hodha? Chombo kinazama. You are binaoda. You are binaoda. You are binaoda. Chakwenda mrama. You are binaoda. You are binaoda. You are binaoda. Chombo kinazama. You are binaoda. You are binaoda. You are binaoda. Siri za ndani kuhadithia, shoga katamani, jamvi kakalia. Udugu wa mani tulifikia, hisia chomboni, mwisho wetu azamia. Oh, 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 kabla ya kupenda bima. Oh, 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 wapenda kwa kilinzima. Oh, oh, usiwe mchimba kizima. Oh, oh, ukatumbukia mazima. Kwani yu wapi na odha? Yu wapi na odha? Yu wapi na odha? Chombo kinazama. Yu wapi na odha? Yu wapi na odha? Yu wapi na odha? Chakwenda mrama. You are binaoda. You are binaoda. You are binaoda. Chombo kinazama.